Bwembana wenzira chenenda kastamba nga kututeka omukwano gwo gwanda ludeda ndi wano gunkanudde gunkutte emimwa n'amaaso laba kati nze ndaba gumu baby girl oli w'amaanyi ezira kusinga ani wange wenaniwe gwenenda baby niwe wantamiza gwenge omukwano gwo gunetolodde nze laba nagule tufudde mbega ntambula nga nkuketa n'ebyenkola nze sibijuwa yegwe wantabudde nze bwenjoy'omukwano gwo
naluka
buli lwe nkulabako
tabuka
byokola
byennalula
nze ntabuka
tabuka
bwenjoy'omukwano gwo
naluka
buli lwe nkulabako
tabuka
byokola
byennalula
nze ntabuka
tabuka
ninakutaka tu baby galo mpulira tokwata ku matu mpana mpanika waggulu kuno omukwano gunyuma etulumya batulumba kati namba nti woli kyenkulowoleza nti naawe kyoli hani nawe toninza nja nakukuma banji bampiite ennyinja I want to be my boo nakyenkola that's what you do kati ngamba kyoyenda baby girl nikyo ndakole bwenjoy'omukwano gwo
naluka
buli lwe nkulabako
tabuka
byokola
byennalula
nze ntabuka
tabuka
bwenjoy'omukwano gwo
naluka
buli lwe nkulabako
tabuka
byokola
byennalula
nze ntabuka
tabuka
Bwembana wenzira chenenda kastamba nga kututeka omukwano gwo gwanda ludeda ndi wano gunkanudde gunkutte emimwa n'amaaso laba kati nze ndaba gumu baby girl oli w'amaanyi ezira kusinga ninakutaka tu baby girl ompulira tokwata ku matu mpana mpanika waggulu kuno omukwano gunyuma etulumya batulumba kati ngamba nti woli kyenkulowoleza nti naawe kyoli hani nawe toninza nja nakukuma banji bampiite ennyinja bwenjoy'omukwano gwo
naluka
buli lwe nkulabako
tabuka
byokola
byennalula
nze ntabuka
tabuka
bwenjoy'omukwano gwo
naluka
buli lwe nkulabako
tabuka
byokola
byennalula
nze ntabuka
tabuka.